I brazo, hip hop culture. Yeah, make more stand up. Hakuna matata anuma picha picha na hakuna mikiki njotu sahau dhiki we rafiki wa karibu wa mbali soge kitu cha nyuje wane kimeshelekea haipo kuereha ya maisha ya mtanzania njotu songeshe rabi sipunguza asira kama ni kubam tunabam kimondoko moko moko tutasonga na marastu shatinga atiharibu sherehe tutamsherekea ndani na nyumba ni stare usiwaje kutumia chenchi chenchi gani furaha yao ndo hivi na kuja kama mvua utamtam nyumbani wote full tabasam amama zitoshi ratu nazifaham mama dadwe besti njo tu enjoy pamoja mvinyo urafiki udumu usiogope usisite ukimaliza kazi nyumbani utavishwa taji ukimaliza kazi nyumbani utavishwa taji Nene, bupe na shuka, bupe na pasuko, kuto na bujika Ni molori, kito lori, kina beba lori Heshima ni bure, hekima ni shule, la jule sena busara Ataishi bure, hip hop usisuti, scouti, kacha dema, kakiwa banapua, tuta wazika R.I.P. langa na wengine wasanima, mokijite shuga mami, miendo shuga daddy Kama moto na wazima Heshima ni nawe ila uboga sina Mafake hip hop MC swap MC if you like hip hop Haipo kwere ni fulu mgurumu wa simba na singedere Hapa ni gumi ya usa kona sivi duku wala shigi day Happy day, tunabam hata zaidi ya holiday Upendo amani ndo yetu kampuni Yetu jetu MC embu fungua champagne acha mbwembwe Tumia ela hazi ukani Sio nguma busu shavuni mkono kiunoni Hatuchezi blanda, tunacheza raga hip hop kitamaduni Oi, hip hop ni culture siwezi hasi Na nakuja race kama mnyama faras mistari mjeledi inachapa kisha na chana akili zingekuwa ganyolo nyetedo angeshindikana Mungu namshukuru na sinto mkufuru kwa hii nuru hata nikenda uru au nakuru tangu enzi za walawi matayo wafaritayo hadi watozo ushuru wabaya watakunywa sumu huku kita hadi vibibi vinavuta ndumu vijana hataki kuoa wanakimbia majukumu majembe nao sikizi anataka njumu